Baby, Joe, to Sakate. Baby, Joe, to Sakate.
Beating chairs on the beats.
Ninataka nikubebe kwenye moyo wa sakata. Nikulinde ma baby, usije niache solema. Ninataka nikupeleke nyumbani, wazazi wakuone. When you never tabasamu, baby, we mtoto laini. Ama twende kosti, kwenye bichi tuogele. Ama twende za chini, tukicheza sakata. Basi mami twende sakata, tukiwa na wewe sakata. Tukiwa kitanda ni sakata, sakata basi tucheze. Nasema basi mami twende sakata, tukiwa na wewe sakata. Tukiwa kitanda ni sakata, sakata basi tucheze.
Tukicheza sakata,
basi mami twende sakata, tukiwa na wewe.